NigerDJMixtapes.com.
Subscribe and like our YouTube channel at JOLEX, Jolex Entertainment.
Kabla swala ukamilishe ma, tafadhali Mola mwambie, milele anichunge mimi nisijeza, mashetani asinivamie, chuki wivu tunakutesa, linda kwako usiwasikie, kwa nini hatuwezi zote kupenda. Hoi wenzangu acha niwaambie, labda si sote na wazimu, labda lana yetu pesa, kesho kipoteza kila kitu, dunia mzima itakucheka. Wanaomba ndiliwe chai yangu sumu, wabaki yao ndo kusema, kesho wampigie demu wangu simu, asa uwalivo nipenda. Una mahaya wani
First lady, we make it hot. You know, we make it hot. Wakini cheki secretly, jamaa was so fly, yo karibu mini blacky, akapanda ma three, karibu na mikaketi, immediately, siku ngoja, siku sleki, nikajidai, excuse me, unafegi, got his attention, sasa power mambo deadly, ni aji chali, vipi unaitwa nani, mina itwa Naz, na purunjo mtaani, where you going to, unashuko pande gani, and if you don't mind, tende roundi mtaani, I like the way you smell, hiyo ni cologne gani, umeni bamba style nyingine deadly yani. Unapenda reggae ni na collection nyumbani. Tumefika kuja piga left hapa njiani. Pop some of that tuonge mambo flani.
Baby, take it slow.
You're like an angel.
puppy love, yeah. Push up my
yeah. Joe X Entertainment.
Yeah. If only Gusta Villa, when you come at the even at him, you come a cover.
He needs chocolate flavor.
Haya mapenzi naogopa sana bwana mimi kuamua. Kati mwingine nakosa hata raha jamani. Nani nipende? Asini zingure.
NigerDJMixtapes.com.
Nani nipende? Asini zingure. Hivi ni nani mrembo atakaye nipenda kwa dhati? Na sio kunitamani. Mvumilivu kwenye raha tanikiwa na dhiki. Asini shushe thamani.
Sababu ya ulofa, mama. Sababu ya ulofa,
ulofa.
Sababu ya ulofa,
unitesa mimi.
Sababu ya ulofa,
sababu ya ulofa,
sababu ya ulofa.
J-O-L-E-X, Joe X Entertainment.
Pole sikara, mwana mwana mitu ilu. Naweza wacha bila kumangana. Papi wa mipi na kini.
Na level zao deadly uko unajua zina exist ata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni deadly ni jenge na V8 baba. Before they play me ni oneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Surgery ya utona ma mistakes.
Inaitua surgery.
Uneza acha kukomplain.
Acha kukomplain.
So inanganya side ya ni main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh oh fire. Paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind.
And I lay some sort of fun. Now a happy day.
So najua siku kuni leo, hello, baby. So najua siku yetu leo, hello, baby. So najua nakuoa leo, hello, baby. Kile keki twalikata leo, hello, baby, baby.
Yes, I do.
I'm in love, love, love.
Yes, yes,
production.
Sweetie come bounce with me. Sweetie come kiss me.
Ubaya, demo wako vile mahanjam na misina ubaya. Koseo ni te handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tummy hana taya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtoto wangu akiitwa KU, mtakata. Hakuna gama somo KU, mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ya shajua reproduction. Ndovu ni kuu, Chabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you, you, ndovu ni kuu, Chabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you,
na pula mlangali ya kalangu inka na fanyanga safko, liku kasugu lakini kombato ni custom, penga na lia, mi upenda vilo na napyo, majusi taki kolona girl, please put your mask on, nekwete jito
Wabebe, skilo, wabebe, waskia Wabebe, skilo, wabebe, waskia Wabebe, skilo, wabebe, waskia Wabebe, skilo, wabebe, waskia Wabebe, suji bebe Demi yangu anadaitu matembe Niko fete, nimejisete Amejibeba, usimuweke Niko east kwa mabiz na manjege wako on Amejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai Kweli nini uko high, piga mushu kue high Ukiweza toa kutu uzirai, ukiimwaga sikia fine Kazi safi inadayo, toto wili tunadai Njoki nduta na wamai, kwa nini uko fine Jangreto walai, uko maji high dine Takukata walai, tumuabeba walai Ngoma mbili zinadai, nikimada sema high Kwa vuva na rai
Tumuabeba walai
Wabebe, skilo, wabebe, waskia Wabebe, skilo, wabebe, waskia
Kani ngekuwa msanii wa sanaa ya silaha Ningekuwa na jamii ya masadam kawa saba Na mabunduki na makofia kabilao Bidhaa za kujijali tuhali mashauri Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia majabu ya Musa Firauni Huyu kijana nafanya vipusa matauni Wavue mashati mapanti ni kama wauni Wenda wazimu na saa sikiza hii story vizuri jamaa Rap naifanyia chapa Na mafans wanao nipenda jamaa Sato ukini chukia siwezi jali ya taa Kawe ni MC, stick to the wax Unafaa kweza kutumia hip-hop na other tracks Siku chukia wadhiju, anatawala industry Na we bado uko uko chini Kabla jina yakwe grow jipe miaka kanane Kalazman kutukane ndo ujulikane Hip-hop ni culture ya labu, sisahau Pole kukwambia siku chuki na kutharau
Tuendele ama tusiendele Tuendele ama tusiendele Tuendele ama tusiendele Tuendele ama tusiendele
Nasikia kuna MC flani wametutuzi Aki maliriks etu maze ni za upuzi Na heri sisi hao wamejana virusi Kumangana kila mahali kama mambuzi Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali Nivenye rap joni lianza uchangani Ukalimani, ukaliani, uhaligani MC lengo la kuroga ni kupata mali Matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi Kukubali wana wanati hata na mababi We, wacha kujidu mze hatari Kusema na mimi nasema lakini tuni safari
Tuendele ama tusiendele Tuendele ama tusiendele Tuendele ama tusiendele
Tazama kule, kule, kule Tumetoka Tazama kule, kule, kule Tumetoka Nikiwa na wezi tembei Na kuwa tu kipepeo na pepea Juu ya mapenzi unayonipa Nikiwa na wezi tembei Na kuwa
want to keep it feel. Na pipia, na pipia. Juu ya mapenzi unayonipa. Nataka leo nitangaze niseme. Kama si wewe staki mwingine. Na wabaya wabaki waseme. Ni uchawi mamisha niroga. Mapenzi unayonipa. Hakuna mwingine ashawai nipa. Kama si wewe staki mwingine. Kama si wewe staki mwingine. Sitakuteza ili unililie. Nitakutunza ili unizalie. Kama samaki sirudi nyuma. Nikiwa nawe sirudi nyuma. Nikiwa nawe sitemei. Nakuwa tu kipende.
Kama biz nime blacki, niko fiti, nime kula makuki na makeki. Oh yes,
baby nimesete sete napendaga zile zimesete jicho nyanya oh yeah wale wamesete zimesunga tu kwa kibete simama wacha kukatika kwenye kete
kete wacha kujisunga tu kwa kete tunajua genge ilishani vishapete mimi napiga miti weni mate mimi napiga miti weni pate pate
pate boss eh hey, mazo sinitoke kuna toss anataka tu niende kwake maso sema kebab yeye ndio mkate eh hey, boss wacha mpiga mate
you got that denda denda she can really get a good one, a good one. You got that denda denda she can give you a good one, a good one. You got that denda denda she can really get a good one, a good one. You got that denda denda
bukachu bakupanju kachu like me fukli na misi jifungi na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banju kachu ba 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 banju kachu ba ba banju kachu na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banju kachu
mina come through niki rap to my one two na kwenye club watu wana dance to jomino kwenye track majabu Bit wazim sauti ya dhahabu Unatakaji ma Welcome to Bora sura ni nice Ish amda bams oh. Najiwa nimewa kwa chu Najiwa leo lazima watu wa banju Okay Uchafuke kwani nini Wanauliza tutasifu hepi mbaka lini Situ na shida zetu tusikize zako kwa nini Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi Tuangaliane Tusalimiane Hizo nambazo simu ndio tubadilishane Vile tumejua na leo tu Kwa hivyo leo tu Tutainuka tu Naku
Ukaju Banju kachu Laini fungi na misi jifungi Na weka shida chini na tukamji
Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi isoko Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi isoko Binyuka, binyuka, isoko seka kipela Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela Nipele ke mpera, mpera Maria baby wantana mera, mera, mera Nionyeshe makeke, minataka hiyo dede Popote ni kukamata, ulimi pake mate Minataka leo ujibambi, besonga ni kupakate Ya, ya, ya Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi isoko Ya 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 Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi isoko Tikisha mingaza Hakaka demu kazuri njoka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka nangeo sezi menda taka pedo Demu nikafupika napenda magendo Ngoma nikali uliza makurutu ganga Nimebakisha angwe kelele na nderemo Sham rashendo Ngoma nikali uliza makurutu ganga Nimebakisha angwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja Unataka kuona?
Siwezi mai
Okay, keti chini, geuka hivi Wacha nchezeka mimi na ulimi Usitowenda kuchapa na yomini Chali yako kwa simu, kelele Chali yako ni stress, ye ni msenge Mpike block, tupike sherehe Usilie mami, sikiza magenge Nda kutuwa stress na ni kupunguzie nyeke
Hakaka demu kazuri joka kovero Kisham sham, kinyam, kitam tam Shuka nangeo, sezi menda taka pedo Demu ni kafu, pika napenda magendo Ngoma ni kali uliza makuru kanga Nimebakisha angwe kelele na nderemo
J-O-L-E-X, Jolex Entertainment.
Okay. Now I said to me, talk, give the ride.
Give the ride.
Some cuckoo barons and in a dry high. Took it fry, walk them seats, come a yai, walk a rock by.
It was me, she cuss in my mind.
Oh my. Now I said to me, talk, give the ride.
Give the ride.
Some cuckoo barons and in a dry high. Took it fry, walk them seats,
nifanye nicheke. Tadangana jaman merudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu, kwa hivyo ngoma poa tu ndo tazidi kutoa. Unatulia nini bana, mkatuzi choke. Unapanguza nini bana, wacha jashi mwagike kote. Ataka kuna ukame, tunajituliza na maji baridi. Klemo roundi ameniambia nikute na ngoma mbili mbili. Amoral, moral, wati wabambe. Na mjipandishe juka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem.
Do you like that? I'm too smart, dada. You should do alafu sister. Na kama unataka they call me heartbreaker. Na majina mapya kila moja amenipa, wananitaki pusa. Oh, paswa kichwa. Mina majina mapya kila kona amenipa, wananitaki pusa. Oh, paswa kichwa. Ora,
don't you like that? Seduce me like white hair. Oh, 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 oh. White hair. Don't do like that. I'm too small.
J-O-L-E-S. Show X Entertainment.
White hair. Let you
have to bend music.
I got my food. Willie, you may just feed on that. Don't. Kiss a copena. Night of again, I see Kwaku onga onga. Sabuni show. Namaliza mimi kwa nini jamani. Kama wajuma basi mtajabu kani bro. Salima hata kima pensi anataka bot. Makumu Avelina bada ya kumpagari eti anita. Nguvu sina.
NigerDJMixtapes.com.
My property, fresh mind is my property.
She's my property, my chapati, my Bugatti, my Yogati. She's my property. Mukwana bade sagara nkusakate. Bebe chimoto kamvuga chikekete. Na yesi fayon jagale zango zimekete. Abote bakulimba lavu yawe yagete. Bagala just your pum pum bawete. Na yesi kali wasija kubafanya. Chimanyi busimatu waya bukubaganya. Kwecho obugaga chenine chochori no manya. Era lavu bweru baru kendo baki kwepanya.
Nechiliwa kama kupenda umeshawahiwa. Na hisi kama ndikiwa. Hadithi nzuri na simuliwa. Na machani kiba oh. Nisha kutu nukutapo
Stranger, take it easy. Oh, yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love.
Pengine uniache wewe hali mbrani unanipenda peke yetu tutaishi kwenye dunia sikuachi pengine uniache wewe na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu nitakulinda mpenzi wangu we ni jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu nitakulinda mpenzi wangu achana. Chakwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu ni wako wa moyo. Baby love, usijine chakwa fitna na maneno yao.
J-O-L-E-S, Joe Entertainment.
Sedo, Sedo.
Tu pacho kani basi kani. You make me feel appreciated, emotionally elevated.
Fungana omana na manya story ansa kuza nyuma Fadyo yobunde kwembera tademu Kwekuba kola nsibi nange mbale chendaga
Tuwali suwi datu kirenga kunsunga Fata kusubye visera na malanga yetu lula
I got no time to play no game
Kombali la bunde
In fact, I'd rather be alone
Chakalo sale wapangu
I got no time to play no game
Kombali la bunde
In fact, I'd rather be alone
Mwana wabanyo muzademu abana bana Okumu aso musubize mbaga mu December Mubamu November mbaga ngobye samba Hard time in life goji mesinze Chofarabo wange mbaga ye ajesunga
Njaku jimuwa
Suwiza sirie kuba So mi DJ play this tune again So we can beat them bad this year again My miss I like that attire And when you put it on I feel like a vampire Come and say let me take you down for me empire Oh my miss
I got no time to play no game.
Kombali la bunde.
In fact, I'd rather be alone.
Chagalo sale wapangu.
kesho nitajuta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa uweke. Mimi ni mfungwa tena mjinga, nimejileta gerezani tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, sijaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki, ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini,
moyo mashine.
Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Subscribe and like our YouTube channel at JOLEX Jolex Entertainment.
Baby, nina kitu baby. Ganji kwa kwa simu imezima baby. Mi upiga gama shwa na blacky baby. Blacky baby, blacky baby. Ona ona baby. Buganya niko majimi niko payday. Kuja na wa super tunawasha daily. Christoph kwa kona ana peki daily. Peki day. Ona ona baby. Buganya niko majimi niko payday. Kuja na wa super tunawasha daily. Christoph kwa kona ana peki daily. Peki day.
Get down, remind me of my phone, vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. Below the wind your waist to get down. Remind me of my phone, vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down.
Nashambiwa wendo super huku. Hii ni ngoma yako mita dance to huku. Nachekelea simi fundishe kidogo. Nishike wapi hiyo style ni kwajo. Ah, okay, sana ishika. Lakini unapinyoa tina nasikia kiu kabisa. Situende basi jisi ezi bebo zote. Na majibari kichu mazengu go hot like whoa. Hey, hey, hey. Mazengu na ni confused like whoa. Hey,
ha, ha.
The way you move in your body like whoa.
Hey, hey,
hey. R.A. Baby, you got
my attention.
My attention, yeah. My attention, my attention.
French boy.
Yeah.
Ndiyo mana na kufata fata kila unapokwenda kama kivuli, yeah. Ndiyo mana na kufata fata kila unapokwenda, aha, kama nyota wewe wanga. Mikwangu we malaika namba moja, yeah. Baby usiwe na hofu wala usiogope usione haya we. Kama nyota wewe wanga. Mikwangu we malaika namba moja, yeah. Baby usiwe na hofu, baby.
Kwako nimedata data 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 baby. Kwako nimedata data 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 baby.
Kwako
Maybe you and me can go down a shashamani.
Why won't you come back?
maisha angu tamu squeeze na nrarukia mbala kima mwakituliza. Kabla pombe niwe tabidi mwata kabisa ama nanze kukunywa. Wana venyole zangu zmerefuka mpaka tuaniambia zipunguze. Walikuwa na fria nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si na zote zikopoa kamche limekiwa mnazi ya memigusiwa. Kengo mina kubamba vasi sukatike neke na kushika songwezi sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, sitoke na leo hata staki tupe mkono, jumi ntingishie tukitua yako. Staki ukatike sana, mpako vunje mguwe, nsidia tukuimba. Tujano limshiki kabidi mwachia yao. Best yangu wakaza kubishana nao, wakana mazishwa na mambao. Itali yangu jisikia manene ya watu wana urumata. Juzi gari ya mafute kanguka, sona angali hatu wakiva. Na machoma kila mali, kachumbari poa lakini ongeze kichungu. Walo wameponeo wapeleke osi watatibiwa na madaktari. Hawa ingini wakuja job, wanasema leo ajamaliziwe le ganji yao. Usipotibiwa sayi, utonatume isha yako kikuacha. Lakini suyo nasiwasi, itarutu bada madakika, bada madakika. Ebu niambio pande ingine nkupua, ama nkubaya hivi. Kumetulia, matu wanaungua, matu wanaiva hivi.
Come on. mpira. Lakini juu ya meza kuna ishu moja bigi ka notorious. Je, mzuri ya meno kichali ni jangili. Lakini chali haezi kubali juu ya nini. Akikubali watasema amekuwa soft. Kaspon, haiwezekani. Anajua nini, anafikiria kwanza. Situation ziki na nini. Tani nina respect 50 mamin. Kikubali wataniuliza vipi wadi.
Sasa waniyatu mesema umechoka na mimi masikini. Sasa wanitupa niende wapi na nifanye nini. Watoto wanalia huko nyumbani lakini hizo mambo ni za duniani. Wewe karaha mbele wewe unioni njuki. Eti mimi sina mali, tafadhali au wa mapenzi. Wako na pesa na hawa na mapenzi. Hiyo ni kweli, mamilioni ndio mpenzi. Usitupe eti mimi sina mali, tafadhali au wa mabima. Wako na pesa na hawa na mapenzi. Mbona umeniacha? Umeniachia watoto, mtoto unalia huko nyumbani.
Nipe jibu, vikuwa nini taki kunijibu. Mitihani yote nimeshinda. Nadhani wakati penzi letu sisi liwe wazi. Roho yangu inauma maumivu sasa basi. Sasa basi niko thabiti nielewe. Penza siyo mapenzi, pesa siyo mapenzi. Kwa utenzi huu
Entertainment.
Wake up, 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 w
nyekundu imegeuza garanga. Unanijua ujinga misita kangi. Unanijua chakimiwa na uwa mini kamea. Utadhani mima uwa ajena kubwa. Nadhani unanijua so kikundi serikali. Basi nani ya naswali nani ngoma ingine kali. Nani tamu kama sali. So miweka watoto tuminaweka. Niko tribeka niko gage tunawaka. Nataka kuteka kisha niingie keja tukuweka. Najifanya ni medos kumbe nongeza gadoza. Asubuhi ikifika na rudi tu pale pale tu.
Na maji kani mwagia, na nguo kani rushia, na viatu kani tupia.
NigerDJMixtapes.com.
Jolex Entertainment.
Download more exclusive mixtapes on NigerDJMixtapes.com.